It's Solan, baby.
That boy must be the winner about to say some real shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo AC wakuni fanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninywe nilewe misi ya woni.
Ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaga ganja, ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing, I'm living my life no stressing. Music that's my dream and I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesting. Ona ni never nata na biti, piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa.
Mara moja moja na vutaga ganja, hicho ikae kiganja.
Kuzawa chawi.